Uma sebenza kuseni na muzuba, pative usebenze la suvi wauna. Every time moka huka ni mapresha, sumaziwa sometime inavuchita. Chita zinavuta kupesa, misozi na zeve zinarema na kugwa. Wanza kuwa kusonta vikumo, the only thing that you think maybe is to kiosk. No when, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Oh yeah. Ni maziva chima baba kumutima, visa chinja visa nkala chebetia. Makolo wako wana kusioka di mwana, pamene wenze di chabeka mufana. Kulibe wa mene enzo wana vyo uchita, wambidi wa makama ti icho ni chipu. Wuzi mangirira ni baba fana, na wadezi ufunika kulimba as a guy guy face. Ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Oh yeah.
Na dishiba di mwafo pita mwafya rikosa, abengina vena futi bala kuseka. Nimodesha no kuberenga kusukuru, fyari kaba fe fyari kana na fye nawe. Yeah. Kale kale wambo kuchutaplai, takuwa bana wakusenda dionse kuwaya. Au kama wabano bebe na bala basenda, wefya wakwati fyari bila let me tell you.
Oh, yeah. Ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Believe in me, ni seasoni, yeve hima bwela na kuyenei. Oh yeah.
Uma sebenza kuseni na muzuba, pative usebenzela suvi wauna. Every time moka huka ni mapresha, sumaziwa sometime inavuchita. Chito zinavuta kupesa, misozi na zefe zinalema na kugwa. Wanza kuwa kusonta vikumo, the only thing that you think maybe is to kill yourself. No way.
Shorty know it is Tony ZM, the trap babe, Ghostin, Fucking Peg, Vincent, DJ Toxic. I see you papa, Martin Champion, BD7,
MK's Generation Music,
OG Swag Music.com,
Toxic Press Dutch.